Mamba.
Zara boy pass me the weed up, I said some real shit, nigga.
Esconde boy call me number one. Baresa ai. Nilishindwa ata salimia. Nikiitwa kama sijasikia. Cause I'm in love with you. Ndugu marafiki wakaninunia. Wakasema eti najisikia. Cause I'm in love with you. I just won't call away. I'll be on my way. Nilecha kila kitu nikufuate way. Even far away, to me was okay. Cause I'm in love with you. Oh no, funny how you never see that. And you never consider. You put yourself to a high speed. Cause I'm in love with you.
Anxiety, pressure lini panda kichwani. Yeti unanecha ndani. Yevi lino na nani baby. Nime selenda imeshinikana.
Imeshinikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshinikana.
Kulazimisha mapenzi na we.
Imeshinikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshinikana.
Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, once again. Lengo lako lilikuwa kunchezea mwili. Kisha unipe mapenzi ya kikatiri. Japo nilivumilia nilisubiri. Japo nilikupea kuto mara mbili. Ni wazi nimekiri. Nimeshindwa kabisa kukubadili. Acha nipumzishe kiwiliwili. Haya mapenzi kara. Dia. Moyo uliuendesha. Gambio za piki piki. Ukanikataza niswe na jamaa. Nikavunja urafiki. Usiku kuwewe seka. Miki yangu lipigwa baridi. Tuseme umemua tuki shuja. Kukitesa
kwa. Oh no, funny how you never see that. And you never consider. You put yourself to a high speed. Cause I'm in love with you.
Anxiety, pressure lini panda kichwani. Yeti unanecha ndani. Yivyo lino na nani baby.